This message, Faith, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, August 13, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo, ukholo, kamzalwana William Marion Branham, washunyelwa ngesiNgesi kusasa ngecawe ngo-August umhla we-13, 1961, kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
What you've got to use the faith of God to make it work. See, so you've got your own resurrection inside of you.
Your resurrection lays inside of you in your spirit.
Kodwa kufuneka usebenzise ukholo kuThixo ukuze uyenze isebenze. Yabona, ke unovuko ololwakho ngaphakathi kuwe. Uvuko lwakho lulele ngaphakathi kwakho, kumoya wakho.
I know when Jesus died on the cross, his soul descended into hell and preached to the souls that were in prison, that repented not the long suffering days of Noah.
Ngoku, uyazi xa wafayo emnqamlezweni uYesu, umphefumlo wakhe wehlela esihogweni, waza washumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni. Engazange iguquke ekuzeni kade komsindo ngeentsuku zikaNowa.
His body went into the grave, but before he died, he committed his spirit into the hands of God. Into thy hands commend my spirit. So you see, his spirit went to God, his soul went to hell, his body went to the grave.
Umzimba wakhe waya engcwabeni, kodwa phambi kokuba afe, wawunikela umoya wakhe ezandleni zikaThixo, ezandleni zakho ndinikela umoya wam. Ke, uyabona, umoya wakhe waya kuThixo, umphefumlo wakhe waya esihogweni, umzimba wakhe waya engcwabeni.
Now, that spirit that was in him was the spirit of God. That spirit in sundry times and divers manners anointed the prophets to bring the message to the people. In the last days through Christ, now in these days here, through the gospel.
Ngoku, la moya wawukuye, yayingumoya kaThixo. La moya, kumaxesha amandulo nangeendlela ezahlukeneyo, wathambisa abaprofeti ukuzisa umyalezo ebantwini, kwimihla yokugqibela ngoKristu, kwaye ngoku kule mihla apha ngevangeli. Ngoku, xa sisamkela uKristu entliziyweni yethu, nako konke esinesidingo sako, nabo ubomi obungunaphakade.
Now Christ could not come back until 3 days was fulfilled, because his spirit was behind a screen, like a bar, like this, that he could not cross over that bar, because it was the spoken word of God that he was to lay in the grave for 3 days and 3 nights.
Ngoku, uKristu ubengenakubuya eze kude kube kuzaliseke iintsuku ezintathu, ngokuba umoya wakhe wawusemva kwekhuselo njengesivalo ngolu hlobo, ukuze angabinakuwelela ngaphaya kwesasivalo, ngokuba oko yayililizwi elithethweyo likaThixo lokokuba wayefanele alale engcwabeni iintsuku ezintathu nobusuku obuthathu.
Now he could not come back until that 3 days and nights was up. Then when 3 days and nights was up, his spirit was loosed, it went directly to his soul, and his soul came back and picked up the body and fulfilled what he said, I have power to lay my life down, I have power to take it up. I have power.
Ngoku, akanakubuya eze, zide zibe ziphelile ezantsuku zintathu nobusuku obuthathu. Emva koko, xa iintsuku ezintathu nobusuku buphelile, umoya wakhe wakhululwa, waya ngqo emphefumlweni wakhe, waza umphefumlo wakhe wabuya wazokuchola umzimba, waze wazalisekisa oko akutshiloyo. Ndinamandla okukubeka phantsi ubomi bam, ndinamandla wokubuthabatha kwakhona, ndinamandla.
That same Holy
ngoku ngamnye kuni unamandla ngendlela enye ngokuba ningonyana neentombi zikaThixo kwaye kwalaa moya okuni ngale ntsasa umoya oyingcwele okuni ngale ntsasa laa moya uyingcwele mnye uya kunivusa ke ninamandla wokuzivusa.
When you die, your soul will go into the under the altar of God, not in right in the presence of God. Now your spirit will go to God, but you cannot come back.
Xa usifa, umoya wakho uyakuya kwikwi phantsi kwesibingelelo sikaThixo, hayi kanye ngqo ebukhoneni bukaThixo. Ngoku umoya wakho uyakuya kuThixo, kodwa akunakubuyela emva.
Remember the Bible says the spirit and the souls are on the altar crying, Lord, how long, how long? And I could not return until the scriptures fulfilled. That Christ cannot return until the scriptures fulfilled.
Kumbula eBhayibhileni, ithi umoya, imiphefumulo phantsi kwesibingelelo ilila, Nkosi, kode kube nini, kodwa kube nini, kwaye ayinakubuyela emva, zide izibhalo zizaliseke, kwaye njengoKristu engenakubuyela emva, de izibhalo zizaliseke.
Then after the, all has been done, all the suffering's over, the brother has suffered the same things, or we suffered like they suffered, and so forth, then on that day, you know exactly where you're buried, your spirit will be turned loose from God, and will come to the soul.
Emva koko, emva kwayo konke obekwenziwe, konke ukuva ubunzima kugqithile, kwaye abazalwane bave ubunzima bezinto ezikwanye, okanye sive ubunzima njengoko, beve ubunzima, nanjalo njalo. Ngoko, ngalamhla, uyakwazi ngqo, apho ungcwatyelwe khona. Umoya wakho uyakukhululwa usuka kuThixo, kwaye uyakuza emphefumlweni. Ngoku, umphefumlo yilaa ndawo kuwe eyaziyo neqondayo ubukrelekrele bakho. Uyakhumbula umbono endaba nawo kungekudala kakhulu, okanye uguqulelo oluncinci, ndaya kulaa ndawo, ndabona abo bantu. Ngoku, umoya wakho uya kubuyela emva kulaa mzimba, kwaye olia hlobo lomzimba, umphefumlo, ongumzimba ongadingeki ukuba utye, nanjalo njalo. Ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthe uchithwe, sinomnye osele ulindile, umzimba wezulu. Kwaye ngalaa moya kunye nalaa mphefumlo kunye nomzimba wezulu uyakuvusa kwakhona lo mzimba wenyama ukwenzela leya inkulu imileniyam. Yabona, unamandla kuwe ngoku wokwenza oko ngoku. Kodwa la mandla onawo kuwe ngoku angenza ihlabathi elitsha. UThixo akanazo ezincinci ezityhafileyo indawo nezinkulu ezinobunzima indawo ezinamandla.
The least little touch of God is omnipotent. Amen. The least little touch of God. So you know, so I'm trying to get you in faith now.
Okona kuchukumisa kuncinci kukaThixo kokungamandla agqibeleleyo. Yabona, okona kuchukumisa kuncinci kukaThixo. Ke niyazi, ke ndizama ukunifikisa kukholo ngoku.
You know that something has happened to you as a Christian. Do you know it? Amen. You used to ride down here in the muck with all of the muck and sin and drinking and gambling and things of the world.
Niyazi ukuba into ethile yenzekile kuni, njengomKristu. Niyazi, beniqhele ukukhwela. Nihle apha ebumdakeni kunye nabo bonke ubumdaka nesono nokunxila nokungcakaza nezinto zehlabathi.
Well, as soon as you believe that Christ forgave your sins, you raise up above that stuff. Amen.
Ke kwamsinya ekubeni nikholiwe ukuba uKristu uzixolele izono zenu, nivukile naba ngaphezulu kwezo zinto. Ngoku nikhwele phezulu apha, yabona, ngaphezu kwako konke, ngoba, ngokuba uyakholwa ukuba ungumKristu. Ngoku, xa wamkele uKristu, nomoya oyingcwele uze kuwe, emva koko, uba nokholwa kumoya oyingcwele. Oko, kukunika amandla wokukhwela ngaphezulu kolwa hlobo lobomi besono. Kuhle ngoku kuphela kwento ofanele uyenze ukukhwela phezulu kwimpiliso nje yiba nolungaphezulu ukholo nje lutyhalele ngaphandle yabona nantsoke. Ngoko uyakula, kwaye akungomKristu, yiba ngumKristu kanye ngoku, ukuze la amandla empiliso, abe nokuza kuwe, ngokuba ngumKristu, kwaye oko, kuya kunika ukholo lokukhwela ngaphezu kwesono, iya kunika ukholo, nayo yonke into nesidingo sayo, kolu hambo, ikuwe ngqo ngoku. Kwaye, kuphela kwento ofanele uyenze kukuba nokholo kuThixo, oko kutyhalela ezazi zinto zilungileyo ziphume kuwe, ezikuwe, ngomoya oyingcwele. Niyaqona ukucacileyo ngoku, niyayifumana. Ndiyakholwa uBilly undixelele, phezolo, undibizile waze wathi. Ngena ngalentsasa ingakumbi ngomntu omnye ozileyo ecinga ukuba sinenkonzo kule veki yaloo matywina asixhenxe. Kwaye bazise umntwana ogulayo ndiyakholwa. Kwaye ukuba ulapha ngoku mhlekazi khumbula akunako, ukholo lwakho, kuya kufuneka luhambele la mntwana, ukuba yimveko encinci yomntwana.
But now, let me take another scripture, if it's all right. Just
all right,
yes, brother. Hey. Just remember, now in the Gospels, we read over in the 16th chapter, I believe, of the Acts, where that Paul and Silas was in prison one night, and they've been beaten because they cast the devil's spirit out of a fortune-telling girl.
Kodwa ngoku, mandithabathe esinye isibhalo, ukuba konke kulungile, nje ithutyana. Khumbula nje, ngoku, kwivangeli, sifunde ngaphaya kwesahluko seshumi nesithandathu ndiyakholwa, yezenzo. Apho, ukuba uPaulos noSilasi, babe sesiseleni ngobunye ubusuku, kwaye babe bethiwe ngokuba bakhupha umoya wedimoni kwintombi engumvumisi. Kwaye yayi, kwaye yona, abaphathi bayo, baba nomsindo ngalonto, baba beta, abafaka kwezingaphakathi izisele. Kwaye, xa bakwenzayo oko, ngelixa uPaulus noSilas babethandaza, kwaye uThixo wathumela unyiki momhlaba, washukumisa ijele.
The Philippian jailer being a centurion which to lose his prisoners was to be his own life, but have to pay for the prisoners.
Idindala lasePhilippi ekubeni lingumphathi khulu, nto leyo ukuphulukana namabanjwa akhe kwakufanele ibe bubomi bakhe obufanele buhlawule ngenxa yamabanjwa.
He pulled his sword and was going to commit suicide when Paul ran forth and said, "Do yourself no harm, we're all here."
Wakhupha ikrele lakhe kwaye wayeza kuzibulala xa uPaulus wagithimela ngaphambili wathi, "Ungazenzakalisi, sikhona sonke."
And this centurion had some impression they had about Paul and them. They might have sung hymns, they might have testified or done something. But whatever it was, they know that they were holy men.
Kwaye lo mphathi khulu wathi, ingcingane ababe nayo malunga noPaulus kunye nabo kusenokuba bacula imihlabelelo, kusenokuba bangqina okanye benza into ethile, kodwa nokuba yayiyintoni bazi ukuba yayingamadoda angcwele.
They know there was something different about those men because quickly he asked, "What must I do to be saved?"
Amen.
What must I do to be saved?
Bazi ukuba kwakukho into eyahlukileyo malunga nalamadoda ngokuba kwamsinya wabuza, "Yintoni endifanele ndiyenze ukuze ndisindiswe? Yintoni endifanele ndiyenze ukuze ndisindiswe?" Ngoko uPaulus wathi, "Kholwa kwiNkosi uYesu Kristu kwaye wena nendlu yakho nosindiswa." Kuhle ngoko ukuba ukukholelwa kwiNkosi uYesu Kristu oko akuthethi ukuba usindiso lwayo lwaluya kusindisa indlu yayo, kodwa ukuba inokholo olwaneleyo kuThixo ngosindiso lwayo inganalo olukwalunye ukholo ngendlu yayo, kwaye indlu yayo kuya kufuneka ingene ngaphakathi. Uyabona into ekwanye. Into ekwanye eyenziwa nguYobi njengoko benditshilo ngobunye ubusuku ezantsi eGeorgia emhlanganweni, ndathi uYobi wathi, "Ngoku andazi ukuba abantwana bambonile, kodwa kungathini ukuba abonile?" Kwaye uYobi wayenento enye yokwenza yokuba lilungisa, oko kwakukuko ukunikela ngedini elitshisiweyo. Wathi wayeya kunikela idini elitshisiweyo ukuba abantwana bakhe banile, ngoko babeya kuxolelwa isono sabo, kwaye yayiyinto elungileyo utata wayenza. Lowo ngutata ucinga ngokulungileyo. Sidinga abaninzi abalolo hlobo ootata namhlanje, kwaye uYobi wanikela ngedini elitshisiweyo, oko kwakuphambi kokwenzeka kwentlekele yakhe. Kodwa xa abantwana bakhe babulawa bonke neegusha zakhe zonke zatshatyalaliswa nako konke awayenako kwathatyathwa, wayehleli esidulini sothuthu emva kwendlu yakhe ezikrwempa ngentwana yompha. Ingaba uqwalasele emva kweentsuku zentlekele yakhe xa uThixo waqalisa ukumbuyisela kwakhona apho wayeneshumi lamawaka enkomo nanjalo njalo, wambuyisela ngokuphindiweyo, waphindaphinda iigusha zakhe, waphindaphinda into yonke. Kodwa ingaba uqwalasele kwaye uThixo wamnika uYobi kananjalo abantwana bakhe abasixhenxe.
Amen.
ingaba wakhe wacinga ukuba babephi eladini litshisiweyo labamela basindiswa eluzukweni belindele yena eze ukunye nabo namhlanje. Wena nendlu yakho niyakusindiswa, yabona. Ngoku uYobhi wayenento enye yokwenza ukuba lilungisa kukunikela ngedini elitshisiweyo. Unento enye yokwenza ukuba ube lilungisa oko kukuthi yiba nokholo kuThixo, kuba ngokholo usindisiwe, ngokholo uphilisiwe, ngokholo ufumana yonke into onayo. Yabona?
It's by faith that you believe. Now, believe on the Lord Jesus Christ, and thine and thy house shall be saved.
Kungokholo lokuba uyayikholwa. Ngoku, kholelwa kwiNkosi uYesu Kristu, kwaye wena nendlu yakho niyakusindiswa.
Now, sir, you got the baby here to be prayed for. You believe yourself. I'm here to put my faith with yours. And we'll believe together that God will heal that baby.
Ngoku, mhlekazi, ukuba unosana apha lokuthandazelwa, kholwa ngokwakho. Ndilapha ukuze ndibeke ukholo lwam kunye nolwakho, kwaye siya kukholelwa kunye okokuba uThixo uya kuliphilisa olaswana. Uyabona, sinawo kuthi amandla okwenza oku, ya, unawo kuwe amandla okuyenza. Wonke umKristu unawo amandla okuyenza. Kodwa ngoku, ukuba nje sinoku, la amandla alawulwa ngumthetho, njengoko ndasoloko ndisitsho, injengodonso lomhlaba lulawula amanzi, kuba kungumthetho, udonso lomhlaba lulawula amanzi. Ilanga lilawulwa yi okanye umhlaba ukujika komhlaba. Akunakulenza ilanga lenze nje nanye into uze uthi ndiyakholwa ndifuna ukulala ithutyana yimayure.
It won't do it. See? Because there's a law. If you work according to that law, well then everything will be all right. If you go to bed at night, you can wake up at night.
Alisokuze liyenze loo nto. Yabona, ngokuba kukho umthetho. Ukuba uya kusebenza ngokwala mthetho, kulungile, ngoko yonke into iya kulunga. Ukuba uya kuya ebhedini ngexesha, ungavuka ngexesha.
And if you, like we got the Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, all those great lakes up here, we got tens of thousands, times thousands of acres of ground out in Nevada and California and Arizona and New Mexico, that's burning up for that water.
Kwaye ukuba njengoko sine Lake Superior, iLake Ontario, iLake Huron, kunye nazo zonke ezo Great Lakes phezulu apha, sinamashumi amawaka aphindwe ngamawaka emihlaba phaya eNevada, naseCalifornia, naseArizona, naseNew Mexico, etshayo ngenxa yalamanzi omhlaba oya kuvelisa nayiphi into. Ungondla ihlabathi lonke phandle phaya ukuba unganala amanzi kuphela aphezulu apha ezantsi phaya, kwaye ayikuyikhathaza laa nto ngokuba inikwa ngumthombo nje kwamsinya ephuma ayenyuka kwakhona abe semgcini, kuba udonso lomhlaba lowagcina phaya. Kulungile, ngoku, ukuba ungasebenza ngokomthetho wodonso lomhlaba, ungathatha zonke ezi Great Lakes, unkcenkceshele elaa lizwe lonke phandle phaya, wondle ihlabathi lonke, akukho umntu uyakulamba kodwa akunakuhlala apha uthi ehe ndiyayibona ukuqinisekileyo kufuneka uhambe uyokuyenza. Kulungile, leyo yindlela enye eyiyo ngomthetho kaThixo. Umthetho kaThixo lukholo, kwaye sinokholo apha ngalentsasa lokuphilisa nakuphi ukugula, lokwenza nantoni, kodwa lulawulwa ngumthetho, kwaye la mthetho lukholo, umthetho kaThixo lukholo. UYesu wathi, nantoni enithi niyinqwenele, xa nithandaza, ukuba ningakholwa, nikwamkele, ningakuzuza, nantsoke. Ke, lukholo oluyilawulayo, kwaye ukholo lunikwe thina njengoko siludinga.
Now we have to gobble up some faith. It isn't some great supernatural power that you have, because when you become a Christian, you already have the power. But you lack faith in operating that power.
Ngoku, kufanele si uThixo wabela abanye bethu ukholo oluthile abanye olunye ukholo asingomandla athile angaphezu kwendalo onawo ngokuba xa usiba ngumKristu sele unawo amandla kodwa usilela ukholo ukusebenzisa lamandla. Ke ngoku ngalentsasa xa usiza kuthandazelwa khumbula iBhayibhile ikutshilo oku oku yinyaniso uYakobi 5:14 ukuba kukho nabani phakathi kwenu ogulayo mababize amadoda amakhulu ebandla ababathambise ngeoli bathandaze phezu kwabo umthandazo wokholo uyakumsindisa ogulayo kwaye uThixo eyakumvusa sisithembiso ukuba niyakusikholwa ngoko ke yabona impiliso yabelwe umntu ngamnye. Kwakungemihla kaYesu waseNazarete, wayengenakuphilisa abantu ngokuchasene nokholo lwabo. Wathi, ndinako, ukuba uyakholwa. Ukuba uyakholwa ukuba ndiyakwazi ukuyenza oko, ndingayenza. Ukuba ungayikholelwa.
So some people throws a power of healing into some of the evangelists. It's not that. The power of healing is in you. Amen. It's in you. They just put the cart before the horse. The evangelist doesn't have power to heal. It's the Holy Spirit that has power to heal, and you have the Holy Spirit.
Ke, abanye abantu abalahlela amandla empiliso kwabanye, abavangeli, asikuko oko, amandla empiliso akuwe, babeka nje inqwelo phambi kwehashe. Umvangeli akanamandla okuphilisa, ngumoya oyingcwele onamandla okuphilisa, kwaye unomoya oyingcwele. Lowo ngumthi omncinci onguwo, kwaye zonke izinto ozidingayo zikuwe. Ke ngoko, ke, uqalisa nje ukusela kwisithembiso sikaThixo, usithi yinyaniso. UThixo uthe uya kundiphilisa, ngemivumbo yakhe endiphilisiwe. Nantsoke, uyakwazi okwenzayo, uqalisa ukutyhala, kuphume impiliso, kuko konke, yabona, kuzemva koko, abanye babe nokubona onako, ngoku, yintoni, ukholo kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo, ukweyiseka zizinto ezingabonwayo.
I don't see the apple.
Ndingamilisa laa mthi mncinci phandle andiwaboni ama-apile kodwa angaphakathi phaya laa mthi mncinci uyazi phaya ke uqalisa nje ukusela utyhale utyhale kuba uyazi kungaphakathi kum ndiyakuwakhupha ethubeni ndinike ixeshana ndigcine nje ixeshana. Uyaqhubeka nje usela, ehe, ndiyazi, ama-apile akum, ndiyakuwakhupha emva kwethuba. Kwaye into yokuqala oyaziyo naku esiza, naku kusiza ama-apile, ngokuba uye wakholelwa ukuba akuye. Kwaye ukuba uyakholelwa ukuba amandla kamoya oyingcwele angaphakathi kuwe ukuze akuphilise nako ke qhubeka nje utyhala uyabona unokholo akunakubona iziphumo kwangoku akuziboni. Ngoku, yabona, uYakobi wangqinela uAbraham ngemisebenzi yakhe. UPaulus wangqinela uAbraham ngokholo lwakhe. Singathini ke ngoko phakathi kwababini. UAbraham wayethetha koko, ndithetha uPaulus wayethetha koko uThixo wakubonayo kuAbraham, kwaye uYakobi wayethetha koko abantu bakubonayo kuAbraham. Yabona? Ngoko, yabona, ngoko ke, uThixo wakwazi oko, phambi kokuba usana luze, ukuba uAbraham waye enokholo, kwaye uAbraham wakubonisa oko kuThixo, ngokuphila ngathi yena, okokuba usana, laluza kuza ngexesha yena wayengena kuzala. Wayengena bantwana. Isibeleko somfazi wakhe sasifile, kwaye wayengena kuzala, kodwa noko wayazi, ndaweni ithile phaya kwakukho umntwana. Uyabona, waqhubeka esela isithembiso, oyame kwelikaThixo elikhulu El Shaddai, ibele, oyame phaya esela esazi ukuba uThixo uyakumnika lona wazi ukuba yayisisithembiso kwaye kwafuneka asenze. Kwaye singabantwana bakaAbraham ke masoyame kwisithembiso sikaThixo sibambelele phaya sisazi ukuba uThixo uyakusenza. Utshilo njalo, niyayikholelwa ngoku. Ngoku, mabatha abagulayo benze umgca ngapha kwelinye lamacala okanye elinye abafuna ukuthandazelwa kwaye ukuba sifumana umdala apha aze athambise bona ngeoli. Ndiyakuthandaza phezu kwabo, kwaye siyakukholwa ukuba uThixo uyakwenza wonke ubani wabo aphile ukuba ningakholwa.
Come around on this right hand side, that's good. And I want you to play only believe. While they're coming, let's just bow our heads and rest the audience. Let's be in prayer for these people who are coming.
Teddy, uphi? Yisa kweli cala langasekunene. Oko kulungile. Kwaye ndifuna udlale ukholwa kuphela. Kwaye ngelixa besezayo masithobise nje iintloko zethu isihlwele sonke kwaye masibe semthandazweni ngaba bantu abazayo.
Our Heavenly Father, we pray. morning in the name of Jesus Christ, these poor, sick, suffering humanity that's in this terrible, disastrous condition.
Bawo wethu wasezulwini, sisiza kuwe ngalentsasa egameni lika Yesu Kristu. Aba abahluphekileyo olugulayo oluva ubunzima uluntu elikule imbi kakhulu eyinhlekele imeko. Ndiyakholwa wena Nkosi, ndiyazi ukuba amazwi akho anyanisile, anyanise ngenene, akanakusilela, ngokuba aleli kaThixo elingunaphakade nelamaphakade ilizwi.
They are all powerful like God is because they are part of Him. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Angamandla onke, njengoko enjalo uThixo, ngokuba ayinxalenye yakhe. Ekuqalekeni ebekhona ulizwi, kwaye ulizwi ebekunye noThixo, kwaye ulizwi wayenguThixo.
And the Word became flesh and dwelt among us. Now we believe that part with all our hearts, with all our soul, with all that's inside of us, we believe it.
Waza ulizwi, waba inyama, wahlala phakathi kwethu. Ngoku, siyakukholelwa oko, Nkosi, ngentliziyo zethu zonke, ngomphefumlo wethu wonke. Ngako konke okungaphakathi kwethu siya kukholelwa. Kwaye ndizamile ngelula indlela yobuntwana ukuyizisa ebantwini ukuze babe nokuqonda nokwazi ukuba amandla kaThixo alele ngaphakathi kubo ukuba nje bangaba nokholo lwabo kwaye balandele imiyalelo kaThixo.
That's how they were saved. They come and repented of their sins and was baptized in the name of Jesus Christ according to the Bible of Acts 2, and then Peter said that you shall receive the gift of the Holy Ghost, and here it comes. Just as that is because it's God's word made manifest.
Leyo indlela abasindiswa ngayo beza baze baguquka kwizono zabo kwaye babhaptizelwa egameni lika Yesu Kristu ngokwale Bhayibhile izenzo zesibini kwaze emva koko uPetros watsho ukuba niyakwamkela isipho sikamoya oyingcwele kwaye nanku usiza kanye ngqo ngokuba ilizwi likaThixo libonakalisiwe. Kulungile, ngoku, into ekwanye, bawo, siyazi inyaniso, xa sithambisa abagulayo ngeoli, sithandaze phezu kwabo, umthandazo wokholo uya kusindisa ogulayo, uThixo uya kubavusa. Thixo, wanga ngamnye angashiya esi siguqo, ekungqongeni le ndawo ngalentsasa evuya kakhulu kwaye egcobile ekwazini ukuba uThixo ubaphilisile. Hamba uphile kuba sibanikela kuwe ngoku egameni lika Yesu Kristu. Wanga ngamnye angaphiliswa abambe umbono oko kuthethayo. Njengo Abraham wabiza ezo zinto ezingekhoyo njengokungathi zikho, akukhathaliseki nokuba zithini iziphumo, oko akunanto yakwenza nokholo. Iziphumo aziyonto, ukholo sele luyibambile. Kwaye ukholo kukukholosa ngezinto ezithenjweyo, ukweyiseka zizinto ezingabonwayo. Thixo, yanga ingazika nzulu ezintliziyweni zabo, kuba baya kudinga wena.
Ndiyakholwa,
Yahamba njengesicaka sakho esithobekileyo ukuza kuma apha kunye nezinye izicaka. Kwaye ndithandaza ukuba uThixo abeke ezintliziyweni zethu ngenxa yaba bantu bagulayo. Sikucela egameni lika Yesu. Amen. Umntu othile uthe umzalwane u-Esl Bila ebesesakhiweni, kwaye ndiyakholwa kukho omnye umlungiseleli apha okhokheleyo emthandazweni. Ngale ntsasa singathanda ukucela bonke abalungiseleli apha nantoni abayiyo ukuba ningenyuka apha nime ningqonge esi siguqo kunye nathi nje ithutyana elincinci. Ncedani bazalwane. Kwaye amadoda, zalwana uBen, enkosi, yiza unyuke uze ume khona apha ekungqongeni isiguqo apha ukuze sibe nokuthandaza kunye naba bantu sibeke izandla kubo. Ngoku njengoko bedlala ingoma kwaye abalungiseleli bethatha indawo yabo apha ukuze thina ngamnye singabeka izandla phezu kwabagulayo. Masibone ukuhla ukuza ezantsi ngentaba ngaphaya. Ndibona indoda isiza. Yayingahlukanga kwamanye amadoda. Yayiyindoda nje eqhelekileyo, uhlobo lomzimba omncinci, hlobo olucekeceke. Njengoko simbona yena ejonga, amehlo akhe ezantsi phezu kumboniso usenzeka ezantsi entlanjeni. Yayingababhostile bakhe, babe nenkwenkwe ezantsi phaya, eyayinesasathuthwane, kwaye kungekho mathandabuzo kuphela koko babekutsho, yiphilise Nkosi, yiphilise. Kodwa uyabona, nje ukutsho, yiphilise Nkosi, yiphilise, akusayi kuyenza. Oko nje akusokuze kuyenza. Kufanele kubekho into ethile emva koko. Yiphilise Nkosi, yiphilise, uyabona. Kwaye, ukuba ndingakwenza ukholwe oko, kwaye ukholwe oko ngentliziyo yakho yonke, uza kuphiliswa. Ukuba ndikwenza ubone ngenene umbono. Ngoku jonga, awo bafundi beme phaya, mhlawumbi bemdlikihle, mhlawumbi betyhala ngamandla. Ikholwe mzalwane, ikholwe, haleluya, ikholwe, yiphilise Nkosi, yiphilise. Kodwa idimoni lahlala kanye phaya ngokuba lalingenakufumana kholo laneleyo phaya lokulenza limke. Kodwa naku kuza lowo ezantsi ekunqumleni induli, kamsinya elaa dimoni liqonda kwakohlukile kancinci kwamanye amadoda. Yabona, ngoku olo luhlobo lwamadoda esifuna abe phaya njengenkosi yethu uYesu. Ehe. Sukuza nje ukwenza isigqezu, kodwa yiza, thanda uThixo wethu, yazi ukuba siyalelwe. sihambe siyokwenza oku lona umyalelo wethu. Ngoko xa wenyukayo waya kutata, ndicinga apha kulapho le ngoma yabhalwa khona, yaqanjwa ngelizwi, wathi, Nkosi, yiba nenceba phezu konyana wam, kuba ngamaxesha ahlukeneyo uhlutshwa lidimoni, wathi, limlahla emlilweni, kwaye limngcungcuthekisa, nanjalo njalo. Wathi, ndimzise kubafundi bakho, kodwa ababanga nako ukumphilisa, kodwa ndicinge, wathi, ndinako ukuba uya kukholwa. Ngoku, ndinawo amandla ngaphakathi kwam, wathi, okuyenza ukuba ungakukholwa oko. Ngaba uThixo angayeka abantu ababothwe ngumhlaza abahleli apha ngalentsasa ababebotshiwe bebopheke ebhedini ngumhlaza nomhlaza wegazi ukugula ukuxhwaleka. Ingaba uThixo uya kubaphilisa aze akugqithe. Ayinjalo, hayi, yabona ngoku akasileli, ndinganako ukuba uyakholwa. Yintoni awayithethayo? Kuba zonke izinto zinokwenzeka, kholwa kuphela. Ngoku umzalwana uTyler, nyuka uze. Ngokukholwa nje kuphela. Kholwa kuphela. Ngoku, njengoko ndithandaza, ndifuna nibeke izandla phezu kwabantu. Nantoni abayidingayo, ize nihle kanye ngomgca, zalwane uNeville, bathambise ngeoli, kwaye abazalwane, ndifuna wonke ubani esihlweleni, ngentloko zenu ziqutyudiwe ngoku, wonke ubani esemthandazweni nzulu.
Kuphela.
Yiba nenceba, ndiyathandaza, kwaye uphilise aba bantu, ngegama likaYesu Kristu. Amen. Egameni likaYesu waseNazaret. Abaninzi kakhulu, emgceni, ndibajongile ukubona intshukumo yabo indlela ababebiyo, ndibona indlela abayakwenza ngayo ngokwenzekayo. Yabona, kukho into enjalo ekukwenzeka, baphakamile beza ngaphambili. Enye into, indlela abenza ngayo ngokwenzeka abakwenzileyo, emveni kokuba beze endaweni ukuba bakholwe ukuba xa bethandazelwe baya kuphiliswa. Emva koko, jonga ukwenza kokwenza kwabo.
One thing I'd like to comment on is the moment of the Catholic girl standing down on the altar. A few days ago, she was in my house, her and her husband.
Ngoku, umalusi wethu unomyalezo omhle wethu, ndiqinisekile ngale ntsasa. Into enye endingathanda ukuyichaphazela kumzuzu nje, yayiyintombi yomkatolika imi phaya ngasesiguqweni, kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo yayisendlini yam, yona nomyeni wayo. Kwaye, ndimazile umyeni wayo okwethutyana, kwaye kwakukho into ethile malunga nethuba sasihleli kudliwano ndlebe lwabucala. Kulapho saba nombono, kulapho saba ndandiqhele ukuba nawo apha ebandleni, kodwa kuthathe nje intsasa nanjalo njalo. Kwaye ke wawulapho, andizange nditsho kwanto, ngokuba yena ekubeni eyintombi, enye into, okoko yakhuliselwa kwibandla lobukatolika, nanjalo njalo, kodwa yaya kuthethelela umama wayo, kwaye ngela xesha ndabona umbono kamama wayo. Ndayixelela intoni ingxaki kamama wayo, kwaye ndamchaza nendlela umama wayo akhangeleka ngayo, kakade yayingumgwebi woko, ekubeni yinyani okanye hayi, andizange ndimbone umama wayo ebomini bam, iyayazi loo nto. Kwaye intombi ngale ntsasa, yeza esiguqweni yema ukwenza intlambululo nokwamkela uKristu njengomsindisi wakhe, yakwenza oko esiguqweni ngale ntsasa. Umzalwane uNeville engazi wamthambisa ngeoli. Usebenza njani njani uThixo, wamthambisa ngeoli ukwenzela ukugula. Kodwa, qaphela intshukumo kamoya oyingcwele, ngoku, ekubeni ethanjisiyo, eneneni, engaguli, kodwa wathanjiswa. Yabona yenza njani yonke into isebenze kakuhle. Yema njengomKristu ngoku. Emveni kokuba eye waba koko sikukholelwayo ukuba ngumKristu.
Now she says, would you pray for my mother? She's sick. That's the same one. So the anointing oil was applied to her head. I don't know how it broke her. That see someone being just saved.
Ngoku yathi, ungathandazela umama wam, uyagula, nguye lo. Ke intambiso ye oli, yayiqatyiwe kwangethuba, ndacinga, ukunjani ukulungelelana. Okokuba yabona umntu esandula kusindiswa. UKristu wamela thina sonke, umela bonke, kwaye kwamsinya le ntombi isiba ngumKristu, emva koko ifuna ukumela omnye umntu nayo, ibonisa ukuba umoya kaKristu uza ngaphakathi kwethu xa sisindisiwe ngenene. Ngoku, oko kulunge ngenene, ndikuncoma kakhulu oko, la moya wobuKristu ulungileyo wokukholwa. Ngoku, kumbulani nje, ngoku, kweli nenekazi lincinci lilapha ndaweni ithile, nakwelinye lomkatolika inenekazi elizileyo, kwaye ndingathanda ukutsho la mazwi nje phambi kokuba ndinikele inkonzo kumlungiseleli wethu. Yabona, yile.
Now, the Catholic Church was one time like this church. If you go back and read the Bible, which we believe and you know that the Catholic Church was the first church, that is true.
Koko, ibandla lobuKatolika lalifana neli bandla ngaxesha lithile. Ukuba uya kubuyela emva uze ufunde iBhayibhile esiyikholelwayo kwaye uyazi ukuba ibandla lobuKatolika yayilibandla lokuqala, leyo inyaniso.
But it got away from its teachings. This was the teaching of the Catholic Church. But you see, they got 600 and some other books that popes and so forth had written. It's just as holy to them as this Bible.
Kodwa laphuma lemka kwimfundiso zalo. Lena yayiyimfundiso yebandla lobuKatolika. Kodwa uyabona banezingamakhulu amathandathu anento ezinye iincwadi abathi oopope nanjalo njalo bazibhala zona ezo zingcwele kubo njengale Bhayibhile.
So see what this is, you have to change what you've done, you've just been converted. See? Now, if you take, of course I guess maybe some of you there too this morning was women, there might be some Catholic man sitting here.
Ke uyabona, yintoni le nto? Anikatshintshi. Oko nikwenzileyo niye nje naguquka. Yabona, ngoku ukuba nithatha kakade, ndiyaqikelela mhlawumbi abanye benu bona ababini ngale ntsasa ingabafazi. Kusenokwenzeka kukho amadoda angamaKatolika ahleli apha.
If you go back to the history of the church, if you might have asked your priest, the action of these apostles in the Bible here, was that the way that was that early Catholics? They'll tell you yes, and that's true. They were.
Ukuba uya kubuyela emva embalini yebandla, ukuba ungabuza umpristi wakho, izenzo zabapostile eBhayibhileni apha, ingaba leyo yayiyindlela yoku, ingaba leyo yayingamaKatolika ngaphambili, ebeya kuthi, ewe, kwaye oko yinyaniso, babe ngabo. Koko, bona, jonga hloboluni lwenkolo ababe nalo. Babe hlangana kwincinci edelekileyo indawo. Zange bathi Maria, okanye bawo wethu. Eso, sisithethe secawe. Babe sithini, babe dumisa uThixo, babe kwaza, bekhala. Jonga apha kwizenzo zesibini, xa ongcwele umpostile uPetros noYakobi noYohane nabo bonke behlangene, iBhayibhile ithe bathetha ngeelwimi. Kwaye bakhwaza nkqu nokwenza bezaliswe kakhulu ngumoya bade benza ngathi banxilile. Kwaye de ihlabathi elingaphandle labuza, ingaba abanxilanga bonke na aba?
And then Peter, the apostle, the holy Saint Peter, when he stood up and he said, men and brethren, these men are not drunk, but they're filled with the Spirit as the Bible says they were. Now that was an early Catholic church according to the teaching.
Kwaye ngoko uPetros, umpostile ongcwele, ungcwele uPetros, xa wamayo, waze wathi, madoda. Nani bazalwane, la madoda wanxilanga, kodwa azaliswe ngumoya, njengoko iBhayibhile itshilo ayenjalo. Ngoku, elo yayilibandla lobuKatolika langaphambili ngokwemfundiso yabo. Ngoku, uyabona, emva kwamalunga namakhulu amabini eminyaka, izikhakhamela zaqalisa ukungena ebandleni. Ngoko zenza ntoni? Zenza wokuqala wabo umbutho eNicene Council ngo-AD 606. Benza eyabo, xa i-Nicene Council yabakho eNicaea eRoma baqalisa ukufumana bonke abahlonitshwa baze babumba nje ibandla benza icawa. Emva koko yaqhekeka amatyeli amane okanye amahlanu bemka besuka kokuya ukuya kubhishophu, ukusuka kubhishophu ukuya kwipope, kwaye ukusuka kokuya nako kusiza ubuGrike besithethe nezinye ezahlukileyo de baqhekeka nje. Ukuza koko ukubonayo namhlanje ikuhlobo nje lonke lokuqhekeka. Kodwa esizama ukwenza mhlobo wam wobuKatolika, yabona singamaKatolika nathi singawanga phambili amaKatolika okuqala, kwaye ibandla abasibiza ngalo ngoku ngamaxa amaninzi sibizwa ngokuba singamaPentekoste ngokuba sikholelwa kwintsikelelo yobuPentekoste. Kulapho ibandla lobuKatolika lenziwa umbutho, kwaye emibuthweni yenu yobuPentekoste namhlanje ukuba eli hlabathi lingema amakhulu amahlanu eminyaka ukutsala, lo mbutho wobuPentekoste uya kuba ngongqingqwa kakhulu kunebandla leKatolika yaseRoma linjalo namhlanje. Ibhekela nje phaya kude indlela enye, kwaye xa bezenza umbutho benza indawo yokunwaba kuyo, baze emva koko babe indawo yokunwaba nje namalungu nemiphefumlo engaguqukanga. Kwabam abalungileyo abathandekayo abazalwane noodade kuni nonke, njengesicaka sikaThixo andizange ndikutsho oku ngaphambili ehlabathini kweli bandla, andizange ndikutsho, kodwa njengomprofeti wenkosi ndithi kuni, oku kukukhanya, hambani kuko.